Yeah. Hakuna kitu kibaya kama star na bare. Chunga mfuko takupaya na uko imaya stare. Elewa nongea nami, kauli sipotee. Mazoea ujenga mazoea, mwenye mazoea usinizoe. Ngome ina two face, tamfikia mpaka two face. Kindisi mimi, tambuo kona new case. Yes, wepesi wana competence, kisha wana test. Best sio naso reflect kichwa na waficha kwenye mwanga tena wazo. Napiga picha za uchwa kiamini papa alazi. D nipe kazi, mana na itikadi za kiji plus O kijambazi.
Again.
Popote na simama wanajua, sijasa hao nilikotoka. Shady ni mamangu ndo anajua. Msodoki hewa chafu, bongo flavor banapua. Na waza tankifa hip hop ikapigwa ntapumua. Mr. Muaji siya huru yote tisa. Nuru na yona paka inatisha. Yo bongo wakadi tunesabika. Nusunchi kapuku mpaka boku kwa jabahatika.
Yo mwina speak kama nimefungwa mouth. Hata sema sense ita stop anymore. Ubali na ukwenda zegi hata niluto. I'm begging for jobless na nasini kaza bro. I didn't get you the money.
Ya wandishi na mwandiko kecha niki kwenye kundi la wabish. Na minipo boro kaishi kwa mandiko. Ngawa pumzi ndo anayetunyesha ile kesho tunayo wish kama ipo. So now let me hustle na dream fast. So kunywa kiduku skin jeans na mkononi kwa na smartphone. My future's what I fight for. Sio kibisa mini nyoka mwenye sira pia na sum kama python. Da joto vipi MC barafu to survive. Plomo key ya umuziki kama huna wezi drive. Thamani yangu diamond na soko lina where my heartbeat. Do my soundtrack I live like cinema. Rapping rock city, my eyes on the shitting. So wampie wauza sura wani usie mpaka mwiri. Napita kwingi kama sandals of Jesus. Skills ndio dawa sina mwendo wa wizard.
Yo mwuna speed kama nimefungwa mouth. Hata sema sense ita stop anymore. Umbali na ukwenda zegi hata niluto. I'm begging for jobless na nasini kaza bro. I need to show them my name.
Makadi ni star, bila vyombo vya bari. Naisaka chapa, na nitaifata ata ikiwa mbari. Asira sina, ila hali si shwari. Nina vina vya kumimina, bila tabit kali. Snitch ya wish piti mbari. Usikai kando nami, piga tambo, sina jambo. Nina bando la mistali, mingi ya kufoka. Mingi na nitoka, juu nitaifata misingi. Ata roo, kidondoka, kadi go flow kubwa. Majukumu mengi, kau napoteza muda. Juu na majukumu shenzi. Bila kuvuluga, weka majukumu pending. Mapenzi, bila ushuhuda, majukumu ya wengi. Wapuzo na ish, tunaishi nao. Bila ubishi, ujuzi wa mandishi, nitazikwa nao. MC naokoa sana, naokoa jamii. Imeniokoa hip hop na natumia fasi. Kila siku ni kuu ya wiki, jua kuna mengi. Kuna masnichi wengi, uongea ushenzi kila siku. Iki tupesa ndo, utafutwa na wengi. Utakufo menuna bro, kijua kifo tacho mengi.
Yo mwuna speak kama nimefungwa mouth. Hata sema sense ita stop anymore. Ubali na ukwenda zegi hata niluto. I'm begging for jobless na nasini kaza bro. I need to do the money.